yo kuba mutima oli bwabanga takwagala ne bw'omuwe bingi
omukwano gunyuma oguyagala ne yakwagala bannange gunyuma ogumatira ne yakumatira ebyokwegula ebyokweguya olina banga kuyamba obuyambi love ye mpaka bannange erabika bubi
Bajja kukumenya n'onja kwagala
omukwano gunyuma